obu bonde kanga obuli ne chanya chibugabire bikeme betu okujabiringize Monango obudde obubonde kanga obuli ne chanya chibugabire bikeme betu okujabiringize Asonna kugamba mbuliranga ko siri mwana mutecho manya mangu teri atalina bizibu bimbawusa Oba munda mukuli mwake kengera tobanga wawulire ebintu ebirala ng'ojja kwatula n'osonyiwalamu Kwata munnange ne renti ndike ngende mpanvu nzije nkulabeko mpanga muyiso wenjebwa muyiso Nze sijja kufa nnyo ku bye nze nkulira simanyi kwe kyava ngamba gusalewo omutima gwange okusiima omuntu Kale nno bwe ntyo nkwagala bw'omuntu eri gwe nnayita mwebuuzeeko okusalawo kwange kwa bwebange Sitaani tumujje mu kigambo kwagala tewali akemebwa kugenda na munne kakube kuwayira omalirira omuntu Mpoza ab'emitima egiwankawanka ng'akasengejja kamubutokako okuyitira mu kuganza ngeri ya mpisa ze Omukwano gwe gutyo fumula yako ffenna yatulema teri akinyonyola ekyo kyo Katonda ekyesigaliza bubu Kyetuva twalemu okwesigangana buli kadde kyekimu ku bitutawanya kubanga kwaku n'okulimbalimba Ffe tube beesimbu nkusaba tube bumu ekyo nakyo kulwanga enkyeyambye bw'omu lwe tuneewala ebinajja bitubuzabuza ndabe kumnange woto bampubala nnyo ekyo nakyo kisse ku ntobo ya mmeme okwagala n'okw'omungu banzize nkwewala paka lwenkakasa ekinvuyira mu myaka egyo ennyonnyolako obukumpanya amazima gabungo bakonzikiriza oba egalimbyazaamaanya Sabusa era tumbalira mu batangatanga kuba ne mubakadde njagala zituuke Mbalage ku muntu anjaza era nyatolooza nti nkwagala byambu makubo matuufu nkusaba tubeere Nfiira bulago yange ndi mukulu munno gwe essanyu lyange njagala tuteese tuwabulagane nga wanaabanga wasomye Mubirote byange gwendo kota na kuloto lulango nyanukulanga kumalanga gawaza ne kikuyitirirako Nza kwekengera nga akalira k'omuto mpayo kukadde tutambulengako nange nfune ku ngeri gye njaganya
Babwe tusabane Katonda
Zakujenzi zempiseri emabega wabangizanga ku budde bwambulo okupima kye baliko kusinzira kungeri chebenyu myanga konga siye muntu gora kamu nanti ngenda bigera kulembera kale gwene size bonga ndalize nyumba nechifana nyishirala moyo nga kutere ufubo ucheto urute ata sagara kule njiriranga nyuguri katendenga kwe uunta kumuli mpuriranga kukaruwabiria kale wambiki kusto usi mkuroza nkoga buko zisi manchitufu chiri mbio tekeka omwe uli sentensi indikita wakufumo vye mpere vya bansa gira kongo ndese mbina vungenda mpuke ndiva njole keto kusekulire nsi kubanga kabanga kevara bitu pepe ya kakuwe vivuzo kuvili tirira jukira kakenda kutulumiriza nyo wakati we walibo kulemererwa okubano kwangu nsasirangako tewera biro mumpemba tala ezinga mbagala na kulubigambo
engambo
ekigulumbye mikwano ngambo sanzo obuzi mtu venga na bagumo umu siteli wali mirembe jira dene waka tonda tuera likirira yu karo buka kambwe tuze tukozi sabi chifule chitara nantale mwechiru umiza boyari tu ingirira nze nkira keya toloka mungiri yeko mere chifuku mwenye che wanzi gula kogo mfamo ndalizo vondeta ingiri joli wadembo msiri soru singira ni sonsa konswara mbulidwa kaze kengu wakulako mfira vlogo yange nkwagala bwomu bwogo ngoba mwakubusa busobu kumpanya mazima gabu ngoba go kakati akada kukombolanga kumnange woto bambuwala nyo sabatolwanga okutero ndabego
oli wamuka gombuliranga kone woto benga nkusaba nkimanyi butanti ndisa midibo jange kagombuliranga kone woto benga nkusaba nkimanyi butanti ndisa midibo jange ndo
Somebody